horta wax dp war la yidhaahdo oo contrat lodinka la gashay ma jirto. Lodinka waxaa la gashay contraga waa dct dorale container terminal oo dp war tahay minority shareholder boqolkiiba 60 ku leedahay, boqolkiiba 76 ay leedahay dowladda jibuuti. Marka hortaas waxay u baahan tahay in la saxo, waa arrin aada muhiim u ah. Takalaba shirk markay is diidaan dawey ku isku mustaqbeeyaan dhexdooda dp war iyo ford jibuuti, laakiin midna ma isticmaali karo magacii shirkada isugu yimaadeen isku maxkamadu geesi kale. Marka dct wey waxay dowladda jibuuti la gashay shariga xeerka waxayna jebisay heshiiskaasi oo ka dhexeeyey dct iyo dowladda jibuuti. talaabada jibuuti taal waxa weeyaan anaku maxkamada waan diinay inaan tagno jibuuti way diiday, wixii hamdi ay tahay wax baaamusha ku saabsan magdhow unbaa taal dameesh dowladda diyaar buu tahay magdhowdaas, laakiin raggeen lacagna uma socdaan, magdhowna uma socdaan. waxay u socdaan inay qabsadaan dekedaha jibuuti, xeebta jibuuti, xeebaha badda cas ay halkaa ku hayaan oo horumarkana ku horjoogsadaan si ay u siiyaan mudnaanta dekeduhu ku yaala gacanka carabta.